DJ Bryo, the mix engineer.
Everybody, if you know, you know, you know.
Money stuff, the energy.
Man, Zenny Leo, Leo, Leo. Leo.
I won't say
it's a
new one. I need Sultan, Kubieto.
DJ Sarge, Sarge. Mix engineer.
Hey.
Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge.
Hey, hey.
Yelly, you the ginger me. I'm a good show, my wife. You the confuse me. You know that my love. Yelly, you the ginger me. Anytime, any day. You the confuse me. Yelly, you the ginger me. I'm a good show, my wife. You the confuse me. You know that my love. Yelly, you the ginger me. Anytime, any day. You the confuse me.
Oh, yeah, past it, your love. The party, your love.
Your love on the jet.
I can't get enough.
Your love on the jet.
Money boy,
bust up my head.
Yeah. I call the film, make me check a little get on a catch a casa. Punya taga, boko boko ni bilio, ya ni no punya maza. Yeah, you turn good man to be bad man for your lover. Yeah, you wanna eat, I go give you kumkumba and my cassava.
Baby, you don't know that you're the one leaving my soul. I want you to know I will never let you go.
Oh, yeah, party your love.
Your love on the jet.
The party your love.
Your love on the jet.
I can't get enough.
My hater, mwatafuta kashi mwa shindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mchore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo na kutamani. Usikia wivu lipenda mse wa kitambi.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto. Kunipata toto.
Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu tu. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu.
Toto
neweza jina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kata. Toto neweza jina kujanga kwa ndoto. Toto neweza jina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja mitatekwa na mazonko. Kwa koni merilax meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza du baby pose ndo tupige photo moto. Kipose pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga
kima mwoko. Basi wewe wanani.
Hyper boy.
Happy peace your life for me. Yeah.
just into yours. Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, Tanji, yeah.
I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daily?
Baby,
to my addiction, I'll be here for a good time. To the left, I go.
DJ Bryo, the mix engineer.
Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
The dope boy from Nairobi, Kenya. DJ Sarge.
Let me love you. You got me dancing in the rain. And Sanzu's on the baby. Do some wrong. Give me love, you give me love, yeah. Do some wrong. One time for my baby love, yeah.
Sabila, woni kamata. Livingana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Kayo bada dande. Ivoni kusabila, kuni kamata. Livingana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Kayo bada dande. I see you, baby.
Shorty, ama ishike magoti, nile ushe mkomboti. Oh, mimu zako imesha nkolea, my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, mimu zako imesha nkolea, my baby boy. Zako minta nyongonyea.
Acheli za baby unapenda kwa giza giza. Kama ujanizo we
achaji wali zake.
Kuna raha ya kuingiza, ujue inapotoke.
Acheli za baby
unapenda kwa giza giza. Kama ujanizo we
achaji wali zame.
Mama unafanya tembo kutu anadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo, wale wanaojipitisha vitonga. Penye dhiki na shuruba, piki akono ulini kumbata. Piki piki upande uba, popote lipo kanifuata. Ni bado wananita mzugaji, sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji. Panda nipande tumwage mbolea, baby. Oh, 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 ah. Ukitaka tena tutaendelea.
Hyper boy.
Oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Oh, 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 ah. Ukitaka tena tutaendelea.
Acheli za
napenda na giza giza. Kama ujani
kimamba on the beat.
Kuna raha ya kuingiza.
Sema bahati sanda karawe, nimeipata kwako, baby. Usini chukulie poa, I'm addicted to you, baby. Mti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana nani chora, kamina.
Ryo, the mix engineer, locally accepted, internationally approved, DJ Sar.
Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usini chukulie poa, I'm addicted to you, baby. Mti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana nani chora, na minaona, meripata, nimekwisha. Haina utata kukubisha. Uje chukwe mapipa. Tule bata delisha. Haina majoto haina. Tukule mafoto kiaina. Nikuvishe pete faina. Baby we wa moto, wa moto. Bebe nataka, weni ngune wa mapenzi sinashaka. Kaka, sheme yusha pata, wefu matirio no haja ya taraka. Tunao, tunao, wacha wapige domo tunao. Si wapagi promo, hao, no hatari, achana nao. Na meni pata, mekwisha, haina utata kubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata delisha. Haina majoto, haina. Tutwange mafoto kiaina. Nikuvishe pete faina. Baby we wa moto, wa moto.
Bonoka, nataka kufa. Bonoka, sijile. Bonoka, nataka kufa. Bonoka, nataka kufa. Bonoka, sijile. Bonoka, nataka kufa. Bonoka, sijile. Nipe kubwa nipe na ndogo go.
DJ Sarge.
Nipe kubwa nipe na ndogo go. Changa muka usiwe go go go. Ziki panda na kuwa mbogo go. Sika wi kuzuwa zogo go. Aminata, inavyonata, inanikata, usini mwage mwage wana gambe. Bonoka, nataka kufa. Bonoka, sijilemi. Bonoka, nataka kufa. Bonoka, sijielewi.
Chikisa, chikisa. Chikisa, chikisa. Chikisa, chikisa. Chikisa, chikisa.
DJ Bryo, the mix engineer. Holla 0705-550-906. DJ Sarge, in the mix.
Tumejipaka. Tupo kila kopo kila bata.
Chikisa.
Waita leta nyengine. Bebe zimewaka zinataka.
Chikisa.
Hatulali
mapopo
niminyesho tu
mapopo
hatulali
mapopo
niminyesho tu
mapopo
bonoka nataka kufa bonoka sijielewi bonoka nataka kufa bonoka sijielewi
Sarge.
Spending my money for you, I'm ready.
Ryo.
Hey, my sweetie, my baby, my diva. Allow me to be your liver. Your love will go give me fever. When you touch it, my body gets shiver. Oh, baby, pour me water, make her clean my face. I like Ugandan water, so clean and fresh.
Hyper boy.
Oh, baby, pour me water, make her clean.
chono sifutula Staye kuleka wasiko na gula Amanyo mboni na kakusitula Kati wako kaka 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 Waktu waka 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 Let me dance romantic like we 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 Osi oseka
I like you Uganda kaka So green and fresh Oh baby pour me water Make I clean my face yo Me I like you Uganda
DJ Sarge, Ryo.
Spendi mazoe talking chenye na uchuna
Oh baby wash your name Uje uyu mwike nasi
Kamata kinywa jecha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi
And it's all on me
But don't ask for my number
hey.
Penda watoto enye darasa Unguza self nita kukacha
Watoto na pombe Toto na pombe Toto na pombe Nilichofata ni Toto na pombe, toto na pombe, pombe, toto na pombe
DJ Sarge
Pombe
Sarge Sarge Sarge
Totos Pombe Totos
DJ Bryo, the mix engineer
Wananita Sultanu Kugeto Njoni kunyeshe maisha ya mazia Wananita Sultanu Kugeto Wananita Sultanu Kugeto Njoni kunyeshe maisha ya mazengo Tupitie mpambe, tule wali Tuende pangani, tuchade majani Nono umevamini Na unashinda ukivu, tavuta chini Niyo haga inainua, sio siri Samahani, ni macho sio mimi Tumefika humu ndani ya giza Usijali bei nitalipa Kidogo msupa kaitisha Nikasikia meitisha kingfisha hey, If you know, you know,
you know.
Kingfisha pantirimu Manzeni leo, leo ndio leo Manyunda leo, watoto na
video Baby wash your name, kuja uyu mwike nasi
Kamata kinywa jecha waswasi Kama tingali nazima ita taxi
It's all on me
But don't ask for my number
DJ Sarge, DJ Sarge
Uza self nita kukacha
DJ Sarge, DJ Bryo, the mix engineer.
It's a Friday night. It's a wenzako waambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchungi usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Kama ni noma sana piga kelele wewe Boomerang dance on the dance floor Fungus dance on the dance floor Hennessy pour on the dance floor Cause leo ni kutesa Tesa Form ni kutesa Cause leo ni kutesa Tesa Form ni kutesa
hey, hey.
Nairobi, Kenya. DJ Sarge. DJ Bryo, the mix engineer. Hawa 0705-550-906.
Usiku to dawn, boogie ko zone, imewasha kya. Click on a phone, usiku to dawn, boogie ko zone, imewasha kingdom. Keti mba tukukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, nadia up on the dawn. To simpati kwa phone, nasikia ako salon. Tulomi do the bomb, club pia imikrom. Boogie mbaka yangong, mebambika na song. Sile si who perform, rende pia ni wrong. Niko jia nyama ya bama na kachumbari. Na jia diabetes chat, uweje sukari. Plan size imetufikishe uko kari yako. Walevi washanza kuleo, mekali ya flow. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize kaji do mtatu
uli kalesa. Wakanesa, mafolo
vila jesa. Hakuna kulala, kuna kisha kukulesa.
From Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Everything for you. Everything for you.
Sika So check it out, you want it. Asante cause you done it. From Monday back to Sunday, I'ma keep it a hundred. So she can't compare. Joata ni kikosa, wuni ita to share.
Mama ni fire.
And that's exactly what I bring to the table. Go money fire, no debate. The Bible says that you can have everything you desire. As long as you believe, so just have a little faith. Masterpiece OG.
Niku pepepe. Shika niku pe. Everything for you. Niku pepepe. Shika niku pe. Mama ni fire. Niku pepepe. Shika ni kupe, everything for you.
Ryo.
Shika ni kupe, pepe. Shika.
Magufuli, ama Kenyatta wa Kenya
Hyperboy.
Ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu minya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, full of my no love. Yupolo mpaka moyo, akauta vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi yamezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde amemshinda shakani. Akiza nyama na pombe, atulewe twende chumbani. Nikupe mogo wa jangombe, kisiginu kiwe begani. Baby ole ni, misuizagi kuzunguka.
One night is ten.
Yani nipe ni kupe, kabla kuja pambazuka.
One night is ten.
Konde boy, squeeze kupenda penda, kumepitwa na muda.
One night is ten.
Yani akikupa kula, akisusa mwingine atakuja.
One night is ten.
Usijidanganye umemkamata, mtoto wa mujini, magoli mengi samata. Hata uzame chumvi, ila kuna wazee wa migodi, awagonga gihodi. Ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jogging, kumbe yuko loji. Kweza kona jaza mimba, woko jimu na jaza body. What I believe, no money, no love. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande.
mapenzi amezaliwa Bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa Monde amemshinda Sharukani.
Sio unakunywa tu mapombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ng'ombe, ukaugulie nyumbani.
Baby all I need, misuzaji kuzunguka.
Kifuwa gesio unanifunja na keki. Kachiri, kachiri
saga,
ah, baby kachiri
saga.
Kachiri, kachiri
saga.
Sasa kachiri
saga.
Kipoli na binu
analimwaga mwangu.
Wabe
analimwaga.
Unolabuka bukongo
analimwaga mwangu.
Kitu anayifijua
analimwaga mwangu.
Oh yeah.
Analimwaga.
Anifongo kalofango
analimwaga mwangu.
Oh yeah, get them, oh yeah, get them,
oh yeah, quick, quick, quick.
Oh yeah, get them, oh yeah, get them.
Make you stop,
DJ. Won't you ginger me now?
Put the brick, make a king sit down, ayy. Lucky guess they can hate me now, ayy. Lucky guess they can hate, ayy. So I'm cruising, man, foolish. She getting money, never do this. Why prove it? She getting calls from Zimbabwe. I said I ride it. I'm a king, pull up where I stay.
You make a nigga wanna lose without this. You make a nigga wanna prove without this. You make a nigga wanna lose without this. You make a nigga wanna choose without this.
Kachiri, get kachiri,
saga.
Baby kachiri
saga.
Kachiri, kachiri
saga.
Sasa kachiri
saga.
Kipoli na binu
analimwaga mwangu.
Wabe
analimwaga buka bukongo.
Analimwaga
mwangu. Analimwaga
mwangu.
Nifongo kalofango.
Analimwaga mwangu.
Naitaka pati. Alijari wakika mini. Hivini kwa nini? Mwana mkakipenda kweli, tapiga na vita vingi. Hainu suru pezi, yeah, yeah. Ivo nampende ya nini, wakati kila kutu wana kuliza. Unangangani ya nini, nithairi subi na heritu
lose your love. Ningethamini penzi love.
Una style bora, mwanamke anahitaji matunzo. Lela, lela, ungekuwa wangu ningekupenda ipasavyo.
Changu chako, chako, changu minawe, na wewe.
Tena niache utoto, kutwa kucha machangu ni kuowe. Takuwa shuja wako njako liwaza, takufarichi mama. Pokini tachi mama, nipigie simu ya
tena nitakuwa shuja wako mama,
takuliwaza mama.
Nitakufariji mama,
nipigie simu ya
nitakuwa shujaa wako mama,
takuliwas mama.
Nitakufariji mama,
nipigie simu yangu.
Fauzi wa lava, ningethamini penzi lava.
Una style bora,
DJ Bryo the mix engineer, DJ Sarge.
Lela, lela,
hello, hello baby. Natamani niandike barua na nitume kwako, ila nahisi utoisoma utaikata. Hata simu nitajisumbua kupiga namba yako, mana hata ukiona utaikata. I wish yawe ndoto, haya ninayo yapitia. Ama nirudi utoto, imenisonga dunia. Eti kurwa bila ndoto, hivi ni wapi nitaanzia. Kulia bila kushoto, sijawahi kusikia. Imagine siwezi kukuota, ah, ah, ah. Mana hata usingizi sina,
sina.
Mwenzako wataniokota, ah, ah, ah. Maji yamenizidi kina, mwenzenu mimi
mpaka kesho,
umeniganda mawazo yote
kesho, bado kiwaza.
Yani mawazo kizunguzungu, ista napona pa juu, mateso ni urudie. Nishajaribu kudanga nipoteze mawazo, wenda nitaenjoy. Kumbe najivua utu na heshima kwa watabibu waganga, nijue nini chanzo, wenzako nipoi. Ama nyota yangu butu makari sina,
hey!
Zile nadhiri kwamba utaniweka moyoni zinajirudia. Miendo moja wembiri, mbona sasa sikuni, umenikimbia. Mie mwenzako kasabuni kichelema,
sasa takupangusa,
jiraha la penzi na chechema,
sina furata kunusa,
yani umeniacha dilema.
Siwezi kupanda kushusha,
ni mapenzi vita, CCM na Chadema,
Firauni na Musa,
imagine siwezi kukuota, mana hata usingizi sina,
sina.
Mwenzako wataniokota, ah, ah, ah. Maji
imenizi kikina,
mwenzenu mimi
mpaka kesho,
umeniganda mawazo
kesho,
nishike mkono,
koma hapa na bebi,
nishike mkono.
Hata naiba wakuwa na jigiri, lakini mapenzi yanishika moto. Ukiniguza misifikiri, baby kiwa chuma wende zima moto. Wacha wapate kinyongo, wakichoka tupatane moro. Wameshinda wakileta zogo, wanapiga domo kila zogo.
Baby wane kote unpida mugongo, usijali mama kata viungo.
Kale wana give to your body, you can feel nice in your body.
When you're on fire, 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 when
Ufike ya delila Wambia mina kama jamdo Wazi ongeze tawila Umeni fiata fiata ulimi mdomo kwa kwa kawisina Umeni teka haliso Ushani kata kata nyongo mani tuanga na limina Telina kata mauno Promise
Mix engineer
Tuma kitu, tuma kitu Usisahau ya kutoa tuma kitu Tuma kitu, tuma kitu Gabe, tuma
DJ
kitu
Yo,
all I do is win kama Kali dama Usman Kamaru Headbutt but singiangi booth na manyaru Loni renji staki nukza Subaru Miba zenga swag na pigianga loop ya gumbaru Don't fike apa, amen ni mungu Ikitu wanga ni tamu but again ni uchungu I remember wanting to work for NTV But maybe pia mininge chujo kama Ken Mijungu But mini rapa na wapeleka na rien Na kama shini miyu ende shamanyen Yesu ni baba staki meze shaja chien Yes bana inajuna tukiveveka na bien Hatujaanza juzi ni luga ya zamani Jeshi yangu ya bangi huivuta hadharani So ambie ni OG ya mifika na ni rumba ya kayole Isi rumba ya Japani, let's go Kombosho ni narwabe mbele nyuma Na bado inafani fike ronga Niko railways buda ni menuna
DJ Sarge, Najaribu in the mix
Fresh keja mende ataki skuma Amechoka na nguo za gikomba Karanja kuna dona fakutuma Niweke kwa inamba buda boss
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu
Na tumepia na ya kutoa
Tuma kitu, tuma kitu Tuma kitu,
manze form siyo poa
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu
Usisahau ya kutoa
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Kade, tuma kitu
Eyoni na issues kadame fiche paparazi rada Na usinite brayo, afadhali papa Omolo toka bondo, hapo shwari kaka After nipate mjune libidi nisare fuaka Nasijayo gopa kuwa na enemies But after God the only thing I fear ni feminists I hope I don't get cursed for that Don't be surprised mukiambi what this verse is swag Either way niko wera sinzi choka ni chekwe Niko hapa niko kule muda mboka ni mbekse Kaka mega huni tangasha mola shikwekwe Juka for me na keroma then I'm always interested Kuna dulu na Ivana, ikijipa na kushot Bereka iyo luga uko, eni lipe sangu do Ini language ya mabroko toa kutoka Ukislay kisochorea kutuwa nishana kama nye
uchekeshi DJ Brio the mix engineer
Na bado inafani fikir onga Niko railways buda ni menuna Najaribu kusikiza madonda Fresh keja
Locally accepted, internationally approved DJ Sarge
Karanja kuna dona fakutuma Niweke kwa inamba buda boss
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Na tumipia na ya kutuwa Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Mwanzi fumzi ukua Sleeping up here in the good night
Tunapita kama moshi na kabla tuzame Mjangani kuna kushinda na kufeli oh inabidi Ujijue tofauti ya mwalimu na mwanafunzi Ni ujuzi na ujuwaji Oh it's unbelievable that we make it this far Undeniable we see the promised land from afar And it's so beautiful No they can't touch the fire
It's unbelievable
made it this far. Undeniable. To see the promised land from afar. So beautiful. They gon' know who we are. They keep on walking in the way. Could I bless
DJ Sarge, DJ Brian.
Dance kama chiba katupa magongo. Hey, dance kwenye biti ya kimambo.
DJ Brian, the mix engineer.
Mini COVID baya baby. Kama kali meshusha ya keji. Biyani narita ya titi. Popotu ni mushi ni shazima peki. Baby dance hallelujah. Jo katikati dance kakololo. Iyo kote kama uwa. Leo wiliponzo tiso kwana tisa.
Kama tia roho chafu. Ingia kwenye sakafu, na mtu wako leo ni kudensi. Bendo mugongo, bendo mugongo, bendo mugongo, bendo mugongo.
Pinduka leo kuna lipuka watu juu ya furniture. I can see you looking at me. Indica pia kuna sativa, sura ya malaika. Won't you back it up on me? Mali safi and the chain. Anything she wants tonight, tell me. Call me daddy, say my name. Now can you believe me? Just love this child. Come a tsunami.
DJ Brio, the mix engineer. DJ Sarge.
Mamilo, 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 mamilo,
mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, mamilo, m
amenikolo
walai tamoa hajawai kunboa toto anajua kuniwaza mie kimtapa fimo lazima lie iwe pumzi kibabo na hema sio kitandani wevema nasimama dede ukimona nyuma kajaza debe kama kikamongo kakorea upondo kama vitani nafunga usongo na mlipua na mdegejo walambo macho kagorori yeah shepu kamudori yeah
Ryo, the mix engineer, DJ Sarge.
Mami lo, mami lo, oh baby, mami lo, mami lo, mami lo.
Wasikuona tafarani, na wengine ushawavuruga ubongo. Ile michezo kushibamba, unajua nimeinesi kitambo. Wasikuona tafarani, na wengine ushawavuruga ubongo. Ile michezo kushibamba, unajua nimeinesi kitambo. Tema tetema chini kwa chini tena jiamini ukiwa na mimi usivae dera vakimini kokote uendapo tetema tetema chini kwa chini tena jiamini ukiwa na mimi usivae dera vakimini kokote uendapo nguja kidogo ongeza na bacheyo na hiyo ni dogo kidogo abo kari shogo ifuwa ni dodo basi tena
DJ Ryo, the mix engineer. DJ Sarge.
Bila kujua la kwako ni mwendo kasi Kafa ukanipa jali Upweke umetawala nafsi Mzako siku silali Naesabu mabati kisa we Nafsi juti moyo wangu
Kupenda si kupendwa
Sirudi makosa yangu
Ujinga wakati wa kwenda
Kinachoniuma roho yangu
Kuwapa neno wahenga
Mana si kwa posti Mazima kanipotezea Alipo maliza shida zake
Ila bado sio mimi Kweli ndo yule Alokuwa akise Alalia sipo nyona Na kujilisha ya mimi Yote ni bure Nikawita chanda che
DJ Ryo, the mix engineer Number one in the streets for giving you those hot shell exclusives.
Samantha J, thank you Jehovah. Baby come roll in my Lambo. Baby come roll to my lingo. I'm gonna hold you tight.
time, boy, ain't no rush. Yeah, I want my need desire. Feel the light talking between us, boy. Come, we start a fire. Yeah, feel hold on tight, boy. Hold on tight. Love's a journey, enjoy the ride. Take me anywhere you like. Promise you will treat me right. Gonna hold you tight. Gonna hold you tight. Let me hold you tight. Let me hold you tight.
Hold me.
I'm not gonna let you go.
Can I get a one dance before you go back to your boyfriend? Can I get a one dance before you go back to your boyfriend?
And I chase a karate.
I don't care.
And the numbers on my data.
I don't care.
What should you say? Come and pinda.
I don't care.
I'm me a man.
I don't care.
Billy Quay in the home, she's not for him. Man, I don't even go deal bad boy landing. I so put ya, ya figure, baby girl, I'm running. And I suck on your hair, baby girl, I'm yawning. Nigga, this can I do kuchora saba. Kapisi can I do kupika saba. Can't you go na kadisi na maganda. I do kusika juma na kasuku ni makanga. And I need to na sikam, and I gyoko na sitan. Pepe ta na sifan, ina chafuta sifa. Kasa puntu mapinga, unalipisa mapinga. Bitu zangu refu, nuna kipi yo distance.
And I cheta karate.
I don't care.
And the numbers on my data.
I don't care.
What should you say, come and pinda.
I don't care.
I'm me a man.
I don't care.
Show me she get a full designer.
Hey.
You mpaka chini designer.
Hey.
Unaza kumuoko pa kiyanya.
Hey.
Tayari nimesha data kiyanya.
Hey.
Baby girl macho bima unawinda. Baby game minataka kushinda. Nasikia kuna wanga unawinda.
Oh, yeah.
Dance floor toilet kila winga.
Oh, yeah.
Wiggity wiggity body you party harder. Mina jitoa fahamu wata ni mother. Sonde kicheka kanata na kwara namba. Nasema napenda kuimba imejibamba. Yaka vuta kwenye ndinga.
Yeah.
Checho za kujiipa.
Yeah.
Usta unanirinda.
Yeah.
Wakileta kwere na kufundisha kuwimba. Yeah. Anacheza karate.
I don't care.
Ana namba za mandata.
I don't care.
Washeji zaiko mpinda.
I don't care.
Namie man.
I don't care.
Wanaposema sijali. Nikidume nijali. Na misuli atari. Na wawasha kanari.
Kifupi na wapegeta pegeta wana nini. Na kisha na waongesha ongesha tukwa nini. Na bado nina
pekwa kakata
unga nini. Na bado niko moto sijui na
pawa
niko.
Uda
na hundio wangu muda. Sina time na wakuda. Wana kuja wana tunda wame tunda. Hara wana sema kana pigia jimu. Sura chachu kama kamera. Kusoma kaju ya kanae. Napata vijambu jambu
na mitoni labo. You are the one I've been waiting for. Someone like you I never seen before. I'm not gonna tell you lie. Baby, kwa bed, I'm the king of control. I go take you to mommy, first of all. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love. Baby, you're wasted. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the bestie, of the bestie. I not go lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love, oh. You got me falling in love. Anything you want, baby, I swear me I go do for you. Me mighty, I go pure bloody. I not go leave, baby, without you. As I went up your waist, give it to me, put a lipito. Went up your waist, give it to me, put a
me lipito. Paralyze. When you get up close to my screen, I just realize you are the one I saw in my dream. Baby, kachiri saga. Slow down, give me beef burger.
Kachiri, DJ Ryo, the saga. Mix engineer.
Slow down, give me that
DJ Sarge.
They say
Ni meunga nona nikiwa zamba. Na kama uja shika bana mini mukamba.
Niko na essentials ya mahovacado, yeah. Makarao kwa roadblock songa kando. Welcome in karibu, anything I can handle. Takuchorea kaka tunza gado.
Tunapenda happy everyday.
Wale wana
happy everyday.
Wale wana wana
penda happy everyday.
Wale wana
happy everyday.
Wale wana wana
step, hope, step. Una yumba yumba, una kata rumba. Una hope, step, hope. Una yumba yumba, una kata rumba. 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 Una yumba yumba, una kata rumba.
Niko na socks moja na sipea mbili. Toto wakilia, eka firifiri. Mini kondani zia na ubiri.
Utamu kishika jaza biribiri.
Eyo basi ya piri, hakuna basari na kila itamu. Yo kushinda basari.
Gare, pare, kori koseaga.
Koko koseaga, apo miutega.
Eyo vituto vidogo na vipika vipari. Sili bato trendi tangu siku za kari.
Ati siku za kari. Naitwa Jackson na bado na leta action.
Tunapenda happy everyday.
Wale wana
happy everyday.
Wale wana wana
tunapenda penda happy everyday.
Wale wana
happy everyday.
Wale wana wana
una step, hope, step. Una yumba yumba, una kata rumba. Una hope, step, hope, step. Una yumba yumba, una kata rumba. 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 Una yumba yumba, una kata rumba.
Ruka ndani ya bima form ni kusinsima. Pati haziishi si tukianzisha. Kumeja madiva oda mimo leka. Kashanza guza waya kwa upagi stima.
Tunapenda happy everyday.
Wale wana
happy everyday.
Wale wana wana
tunapenda penda happy everyday.
Wale wana
happy everyday.
Wale wana wana
una hope, step, hope, step. Una yumba yumba, una kata rumba. Una hope, step, hope, step. Una yumba yumba, una kata rumba. Una yumba yumba, una kata rumba. Una yumba yumba, una kata rumba.
Engineer, call us 0705-550-906. DJ Sarge, in the mix, in the mix, in the mix.